waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalka Israa'iil ayaa waxaa ayaamahan ka socda gilgil siyaasadeed kadib markii uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si rasmi ah codsi cafisdoon ah ugu gudbiyey madaxweyne Isaac Herzog isaga oo raba in laga caafiyo dacwadiisa weli socota ee ku saabsan musuqmaasuqa. Tallaabadan cafisdoonka oo aan horey loo arag ayaa abuurtay mudaharaadyo xooggan, digniino sharci iyo dood qaran oo laysku weydiinayo in cafiskani mideynayo ummadda iyo in uu ka soo horjeedo sharci ku dhaqanka. warbixintan oo uu Esam Al-Galib SBS u soo qoray ayaa faahfaahinaysa. Kacdoon siyaasadeed ayaa ka dhacay dalka Israa'iil kadib markii uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si rasmi ah uga codsaday madaxweyne Isaac Herzog in laga caafiyo eedeymaha musuqmaasuqa ee ka dhanka ah. Codsigan oo aan horey uga dhicin ra'iisul wasaare xil haya ayaa dalka u kala saaray laba garab, islamarkaana kiciyey mudaharaadyo, digniino sharci iyo hadallo siyaasadeed oo kulul oo hawada laysu mariyey. Hadallo muuqaal ah oo uu soo duubay xisbiga Likud, Netanyahu waxa uu ku sheegay in uu tallaabada u qaaday dan qaran ee aysan ahayn dano shakhsiyadeed, iyadoo uu ku dooday in dacwadda maxkamaddu daciifinayso awooddiisa maamulidda dalka.
Citizens of Israel, nearly a decade has passed since the investigations against me began. The trial has been ongoing for close to 6 years, and it is expected to continue.
Muwaadiniinta reer Israa'iil oo ku dhawaa 10 sano ayaa ka soo wareegtay intii ay socdeen baaritaannada iga dhanka ah. Dacwaddu waxay socotay ku dhawaad 6 sano, waxaana la filayaa in ay sii socoto sannado kale. Dantaydu waxay ahayd welina ay tahay in aan kiiska dhammaystiro ilaa dhammaanba layga dhaafayo eedeymaha. Laakiin xaqiijinta amniga, diblomaasiyadda iyo danta qaranka ayaa kalifaysa, buu yiri, in aan dalbado cafis. Wuxuu intaa ku sii daray in ay dacwadani dalka kala jeedisay, islamarkaana ay midnimada u baahan tahay in kiiska lasoo afjaro.
The continuation of the trial tears us apart from within, stirs up this division, and deepens rifts.
Haddii dacwadda la sii wado, waxay inaga sii kala fogeynaysaa gudaha, waxay hurinaysaa kala qaybsanaan oo waxay sii ballaarinaysaa khilaafka. Waxaan hubaa sida dad badan oo kala qabaan in dacwaddan oo degdeg loo dhammeeya ay aad hoos ugu dhigi lahayd xiisadda oo ay gacan ka geysan lahayd dib u heshiisiinta ballaaran ee uu waddankeennu aad ugu baahan yahay, buu yiri. War saxaafadeedka xisbiga Likud ee xaqiijinaya codsiga waxaa ka mid ah waraaq uu qoray Netanyahu iyo soo koobid sharci oo ay diyaariyeen qareenadiisu. Xafiiska madaxweynaha ayaa codsigan ku tilmaamay arrin aan caadi ahayn oo leh saameyn weyn, laakiin xisbiyada mucaaradka ah ayaa leh in haddii dembi aan la qiranin ama laga murugoonin cafis laga bixiyo, ay keenayso in sharciga ummadda u dhexeeya uu burburo. Hadal uu soo duubay hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayuu ku yidhi,
From here I call on President Herzog. You cannot pardon him without an admission of guilt, an expression of remorse, and an immediate retirement from political life.
Waxaan ugu baaqayaa madaxweyne Herzog, ma caafin kartid adigoo aan helin qirasho dembi, muujinta qoomamo, iyo inuu si degdeg ah uga fadhiisto siyaasadda. Dalka Israa'iil, cafisyada badanaa waxaa loo tixgeliyaa marka qofka la xukumo ee ma aha intaa dacwaddu socoto. Qaar ka mid ah shacabka Jerusalem iyo Tel Aviv ayaa arrintan ka muujiyey dareen isku dhafan. Dadka qaar sida David Hassan oo degan Kiryat Malachi ayaa sheegay in ay ka daaleen dacwadda 6 sano socotay oo ay rabaan in la soo afjaro.
I think that Bibi should be granted pardon in order to end this lengthy trial that's been going on for so many years.
Waxaan u maleynayaa in Bibi waa Netanyahu la caafiyo si loo gabagabeeyo dacwadan muddada dheer socotay, ayuu yiri. Laakiin qaar kale sida Jill Rosenfield ayaa qaba in aanay sidaasi cadaalad baahayn.
If he can't manage being the prime minister of the country and going to the trial, he should resign as prime minister. And I would be very happy to see him resign
Haddii uusan isku maarayn karin inuu ahaado ra'iisul wasaare isla markaana maxkamadda aado, waa inuu iscasilaa. Aad baan ugu farxi lahaa inuu iscasilo dacwaduna dhammaato. Haddii dembigiisa la cadeeyo, markaas wuu codsan karaa cafis. Laakiin inuu codsado cafis isagoo aan dembi qiran, xilkana aan ka tegin, oo uu sidaa ku badbaado iyadoo aanay wax saamayn ah ku yeelanin noloshiisa, taasi ma aha mid uu mudan yahay, ayay tiri. Khana Washolder Katzman, oo ah hooyo wiilkeeda lagu dilay weerarkii 7 Oktoobar 2023 ee Hamas, ayaa iyadu qabta in aanay dib u heshiisiintu imaan karin haddii aan la qaadanin mas'uuliyadda khaladaadkii dhacay.
I think that if he would resign, I would be happy to grant him reconciliation. My son was killed on October 7th in the kibbutz, and I think that
Hadii uu is-casilo, waan jeclaan lahaa in la caafiyo. Wiilkaygii waxaa degmada kibbutz lagu dilay 7 Oktoobar. Waxaan aaminsanahay inuu mas'uuliyadda qaado. Waa in uu is-casilaa oo uu dhiirigeliyaa in la sameeyo guddi qaran oo baara. Sidaa darteed, waxaa markaa imaan karta sabab dacwada loo soo afjaro, laakiin waa haddii uu is-casilo, ayay tiri. Dad caraysan ayaa isugu soo baxay horaanta guriga madaxweyne Herzog, iyaga oo xidhnaa jaakado midabkooda huruud yahay iyo wajixiryo loo ekeysiyay Netanyahu, isla markaana ay madaxweynaha saarayeen maxkamad ula niyood ah. Shikma Presla, haweeneedan la yiraahdo, ayaa iyaduna ka mid ahayd mudaharaadayaasha, iyada oo tidhi:
We're here to demonstrate and tell Bushi Herzog, the president, that we are aware that he is a weak point in our battle for democracy.
Waxaanu u nimid inaanu u sheegno Herzog, madaxweynaha, in aanu ognahay inuu isagu yahay meel ay dimuqraadiyadda Israa'iil ka dabacsan tahay. Waxaa Netanyahu ka codsanayaa ma aha cafis, waxa uu doonayaa in dacwadiisa gabi ahaanba la burburiyo isaga oo aan wax mas'uuliyad ah qaadan oo aan ciqaab kala kulmin sida uu dalka u kala jabiyey iyo sidii uu ugu horseeday masiibadii 7 Oktoobar, ayay tiri. Haweeneydan kale ee la yiraahdo Katia Armosa ayaa iyaduna tiri in haddii cafis la bixiyo iyadoo aan dembi la qiranin ay tahay khiyaamo shacab.
We came here tonight because today Benjamin Netanyahu asked the president for pardon for all the
Benjamin Netanyahu waxa uu weydiistay madaxweynaha inuu ka cafiyo khaladaadkiisii oo dhan. Waxaan halkan u nimid inaanu muujino inaanan aqbalaynin cafis sababtoo ah waa dembiile. Waxa uu doonayaa cafis isagoo aan qiranin dembiga lagana goynin dembigii uu naga galay, ayay tiri. Booliiska ayaa kormeerayay dabadbaxayaasha laakiin aan samaynin wax xidhitaan ah. Khubarada sharciga ayaa iyaguna sheegaya in ay jidad dhowr ahi u bannaan tahay Mr. Netanyahu, laakiin ay halisteeda leeyihiin marka loo eego dastuurka. Ronit Levin Shunuar, oo ka tirsan jaamacadda Tel Aviv University, ayaa sharaxaysa sababta.
Israeli law does not prescribe any specific procedures with respect to pardon. This is a special authority granted to the president.
Sharciga Israa'il ma qeexayo habraacyo gaar ah oo ku saabsan cafiska. Tani waa awood khaas ah oo la siiyay madaxweynaha Israa'il. Waxaa jira keliya dib u eegid garsoor oo aad u kooban. Sida keliya ee cafisku ku dhici karaana waa in lala xidhiidhiyo dembiile, taas oo loola jeedo qof hore loo xukumay, ayay tiri. Waxa ay ka digaysaa in haddii la bixiyo cafis iyadoo aan la gaarin xukun, ay dhaawici karto madax bannaanida garsoorka.
If the pardon is granted, you could no longer say that we have an independent judiciary, that we have a system that everyone...
Haddii cafiska la siiyo, mar dambe ma odhan karno waxaanu leenahay garsoor madax bannaan oo qof walba u siman yahay. Taasi waxa ay yeelan kartaa cawaaqib fog oo ku saabsan xasiloonida dimuqraadiyadda Israa'iil, ayay tiri. Dhanka kalena, goobaha lagu kulmo ee Jerusalem ayaa waxaa ka socda doodo ku saabsan in cafisku bogsiinayo dalka ama uu sii kala jabinayo. Yohanan Plesna waxa uu ka tirsan yahay Israel Democracy Institute.
In this case, Netanyahu's request, he basically says, I'm completely innocent, I'm sure that I can prove this innocence.
Kiskan Netanyahu waxa uu leeyahay dambiba ma lihi, waanan caddayn karaa, laakiin danta dalka awgeed ayaan caafi socodsanayaa. Taasi macnaheedu waa inuusan wax mas'uuliyad ah qaadanin, waana fariin khatar ku noqon karta anshaxa bulshada iyo madaxda mustaqbalka. Benjamin Netanyahu waa hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa Israa'iil, haatana waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee xilhaya ee codsada cafis iyadoo ay dacwadiisu weli socoto. Warbixintan oo uu noo soo diyaariyey ee Saamaal Galiib oo ka tirsan SBS-na intaas bay ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali.